ngithi uthini no angifuni ukwazi kulamalanga nina nifanazi hey angifuni ukwazi nifaka life and futhi niyazi ngithi kini angifuni ukwazi ngoba nonke ngithi nifanazi hey angifuni ukwazi niyachuthana and futhi mina niyazi.
Radio360.com.